Hear the word and renew your life on 657 AM.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolo sihlanu ekuseni mlaleli ngilithatheke leli thuba ngikubingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ngibongele kulo thuba kubahle nhlapho ukusiboleka lona. Bahle uNkulunkulu akubusise. Mlalele ake sibonisane ke ngenceku kaNkulunkulu umgcotshwa kaJehova uJoshua. Siyakhumbula ukuthi uJoshua wayehamba noMose. Kepha ke akazange abange ubuholi noma akazange azame ngamandla akhe onke abe ngumholi. Kwakuyindoda ezithobile ngaphansi kukaMose. Ngiyacabanga mlaleli ukuthi wayesebenzisana kahle kakhulu nalomgcotsha kaNkulunkulu onguMose. Wambi bangelide isikhathi eside noMose. Ngenkathi uMose ahola isizwe sakwa-Israyeli. Banenge abantu abangcwatshwa ekhona uJoshua. Zinengi izimangaliso azibona uJoshua. Wabona amandla kaNkulunkulu mlaleli akazange awadebesele. Okunye futhi yilokhu ukuthi wafunda ukumkhonza uJehova. Akazange ajahe izinto mlaleli. Siphile insukwini lapho abantu bajaha izinto. Bafuna izinto ezisheshayo eziphuthumayo. Ake sifundeke ngalomgcotsha kaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu wenza izinto empilweni nomuntu ngesikhathi sakhe, hayi ngesikhathi salowo muntu loyo. Inkinga esibhekene nayo umlaleli sifuna ukuthi uNkulunkulu enze izinto ngendlela yethu, ngesikhathi sethu, nangendlela thina esithanda ngayo. UNkulunkulu akasebenzi kanjalo umlaleli. Usebenza ngendlela yakhe, ngesikhathi sakhe. Ake sifunde uJoshua chapter 3. Siqala ukufunda lapha na kuverse 1. UJoshua wavuka ekuseni kakhulu, basuka eShitimi, bafika eJordan, yena nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli. Balala khona ebusuku bengakaweli. Kwathi emva kwezinsuku ezintathu, izinduna zadabula phakathi kwekamu, zayala abantu zathi, "Nxa nibona umphongolo wesivumelwane sikaJehova uNkulunkulu wenu nabapriesti bamaLevi bewuthwala, niya kusuka endaweni yenu, niyawulandela." Kuverse 4. Nokho kuyakuba khona ibanga phakathi kwenu nawo lingangezingalo eziyizinkulungwane ezimbili ngokulinganisa. Ningasondeli kuwo ukuba nazi indlela eniya kuhamba ngayo ngokuba anidlulanga ngale ndlela phambili. Mlaleni, kunemigomo ethize, kunezindlela ezithize okuya ngezwi likaNkulunkulu ekumele sisebenze ngazo singabantwana bakaNkulunkulu. Lana ke siyabona ke mlaleli izwi lenkosi lithi uJoshua wavuka ekuseni kakhulu. Usiyabona izwi lenkosi lithi base bayalwa ke abantwana bakwa-Israyeli ukuthi kumele benzeni bengenzeni mlaleli. Nasemabandleni kunjalo. Nasekumkhonzini uNkulunkulu kunjalo. Kunemiyalo yakhona, kunemigomo yakhona, kunendlela yakhona mlaleli okuya ngezwi likaNkulunkulu. Akubi kukampunzi edlemini mlaleli. Akuchanaswa endlini kaNkulunkulu mlaleli. Kunemigomo nemibandela ekumele siyilandele, sihloniphe ukuze izindlela zethu zizokhanya mlaleli. Nkulunkulu uthi kuJoshua, ubozindla ngaleli lizwe, ugcine lo myalo ukuze izindlela zakho zihlahlamele noma ziphumelele kahle. Sifuna mlaleli izindlela zethu zigcame. Sifuna ukuphumelela, kepha asifisi noma asifuni ukugcina lokho kumele sikugcine, lokho izwi leNkosi elisiyala ngakho ukuthi ke kumele sikwenze. Sifuna ama-shortcut. Kuverse 5. UJoshua wathi kubantu, zingcweliseni ngokuba kusasa uJehova uyakwenza izimangaliso phakathi kwenu. Amazwi ke manje asaphuma kuJoshua. Usuyabalayelela ukuthi kumele benzeni ngoba uJehova uzokwenza izibonakaliso nezimangaliso kumele bazingcwelise. Ake sigcine ngale verse kuverse 6 mlaleli sizochubeka ke ivikelizayo ngamanye amaverse kuverse 6 lona lithi uJoshua wakhuluma kuba priest wathi phakamisana umphongolo wesivumelwane niwele phambi kwabantu baphakamisa ke umphongolo wesivumelwane bahamba phambi kwabantu uJoshua uthobela umiyalo kaNkulunkulu ufundisa abantu ngomyalo kaNkulunkulu ubafundisa ngomyalo awaziyo awugcinayo ke futhi akabafundisi mlaleli ngomyalo awaziyo angawugcini mlaleli ngoba siphile insukwini lapho abantu abanengi uze bethi ungabheki mina kepha bheka lokho engikushoyo uthathe lokho engikushoyo kepha uJoshua la ufundisa abantu ngomyalo awaziyo kanti futhi nangomyalo awugcinayo kuye ufundisa abantu ngonkulunkulu amaziyo aphinde futhi afundise ngonkulunkulu loyo amthobelayo amlalelayo umlaleli kuba khona umahluko umlaleli ukukhuluma ngonkulunkulu omaziyo ongamthobeli umlaleli unkulunkulu omaziyo kepha izindlela zakhe awuzilandeli manje la uJoshua ukhuluma noma ufundisa abantu ngonkulunkulu amaziyo nonkulunkulu ogcina imithetho yakhe nonkulunkulu loyo amhloniphayo mlaleli la kuverse 5 uJoshua wathi kubantu zingcweliseni ngokuba kusasa uJehova uyakwenza izimangaliso phakathi kwenu kule nsuku esiphila kuzona mlaleli ake siyekene ukukhuluma kakhulu kepha izenzo zingabonakali izenzo yizona mlaleli ezenza ukuba abantu bamesabe uNkulunkulu bayakwazi boluhlobo luso lomuntu kepha maye usukhuluma ngoNkulunkulu awuseselona uhlobo lolo abalaziyo bona mlaleli sebakumangalela ukuthi eyi ukhuluma ngonkulunkulu ushintshile futhi nendlela zakhe zishintshile ngenxa yesikhathi sekuzothatha leli thuba ngiliphinisele kubahle bahle intambo kwezakho babayilapha ekhaya mlaleni
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.